And a blessed love pulling your heart and souls in the world. You know? Alongside guardian angels talking about care.
Call me Phil Kimamia, yeah, 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 yeah.
Hard,
yeah. Sahau ya jana yalishapita basi tukange yajayo ukiomba we amini usitie wasiwasi ukimuomba kwa siri atakujibu kwa wazi shukuru silalamike alishanena nani yapinge na wao hawakutambua yeah. Kesho ni ya Mungu ipo mikononi mwake kesho ni ya Mungu wewe usijali
Wananiambia ni safe jinyime leo utakula kesho ila part of the year awananga pa kusave kesho kifika bado anapiga sherehe na maana wewe uko safe zangu Mungu wa kusave pesa yako ndani ya safe ukiamka una safe combination yeah Mungu amesha kuseti ameza usijale
Mungu yuko na wewe, usijali.